Molweni sihlobo zasepokothweni. Molweni kulenyanga yomsinsi. Bethuni imikhuhlane zawushiyo iyeke iphele, sike sibone imvula neentyatyambo ezinhle. Molweni bethuna kwakhona kwesi siqendu sanamhlanje. Sivotelwe nini esi siqendu? Kuba ke bendicinge ngezihloko ezimbini. Nathi nina sicela ukuthethe nge-spring cleaning kuba ke siyayazi into yokubana emakhaya nakwindawo esihlala kuzo. Xa kufike lithuba lonyaka lenyanga yomsintsi okanye i-spring, siye sikhuphe imitshayelo, sigqoqe ikona, sisuse izigcawu bethuna, sisuse ifenitshala, sikorobhe, sidastishe. Thetha ukuthini ke apha kwimiba yokuphathwa kakuhle kwemali into yokufika kweli thuba lokugqoqa, lokutshayela kabutsha. Bethuna, kaloku unyaka sewuzawuphela. Oke wathi omnye umuntu othetha wathi uSeptemba. USeptemba ithetha ibithemba lisekhona noko ukulungisa izigweqe ezingaba zisekhona, ukuxhabasha apho umntu asilela khona nokujonga ukuzibulela bathini noko umde lo mgama sendiwuhambile. Unyaka uqalile zaphela iinyanga zade zasibhozo ngoku siqale eyesithoba noko sekuzawufika entambeni enguDisemba sekuzawufika esipheleni. Khona ke noko izinto endiqiniseka into yokubana apho ukhoyo noko xa ujonga iilisti zakho uyakwazi ukukorekisha, uyakwazi ukuthikisha uthi tyhini noko ndizincome ndisebenzile. Ngoko ke le ncoko yanamhlanje yokusincedisa into yokokubana sikunike ithuba sikukhumbuze nangezicendu okanye iincoko besikhe sabanazo apho mhlawumbi ubungathi uphosiwe. Iincoko ezo ke ezikuxhobisayo ukubana noko ukwazi uqoqosha, ukwazi uthatha umtshayelo, ukwazi ukuba nezixhobo zokucoca, zokuqoqosha, zokususa i-dust okanye ukucoca ukuze imicimbi yakho ibe calanye. Bethuna, sasithe xa sicelisa apha epokothweni sizawuzilungisa izinto ngendlela yokucinga ubana sibone, sicinge okanye sicice ngendlela efanelekileyo kuba kaloku zonke into esithi sizenze ziqala pha ezingqiqweni ekucingeni. Ngoku ke kubalulekile uba ndiqale ndithi xa nangaba siqoqosha, si-spring cleaner ngale nyanga yomsintsi, khawujonge uba zeziphi na iingqiqo okanye iingcinga ezakhayo onazo. Ujonge uba zeziphi na ezingakwakhiyo, yintoni le kugcina kwezi zingakwakhiyo, yintoni kungabikho kolwazi, loluphi lwazi lushotayo. Uzibuze uzibhenxe wena ngoba esiXhoseni intetho ethi umntu yinkosi ukuzazi ikholo lamaxesha anje. Kuba kaloku ukuze sikhule funeka sikhulise ezi ncamango, ezi ngxiqo, ezi ngcinga siza kusikhokelela ekubeni sibe nezenzo ezineziqhamo ezilungileyo. Sisuse neengcambu ke sisasprinklina sinjalo zazo zonke iingqiqo neengcinga bethuna ezingasincediyo ezisirhintyelayo. Zininzi into ezisirhintyelayo. Besikhe sathetha kungekudalanga apha ne-psychologist uZiyanda Mavumengwana, sicamnca ngencwadi yakhe endithemba uba uvile ubana ifumaneka kanjani na. Uyabona ke zezinye zezixhobo bethuna ezi, akusisoloko siyazi yonke into kodwa bakhona abantu ababhalayo abafana noZiyanda abasixhobisayo bona ke futhi beqeqeshiwe, beqeqeshelwe ukuba balungise okanye basincedise silungise apho thina sisilela khona. Nantsi into yokuqala endifuna ukuyichaza. Okwesibini bethuna, ngamanye amaxesha kuye kufuneke ilima. Ilima ke kwakuye kuthiwe xa kulinywa emasimini kutyalwa, kubizwa abamelwane kuthiwe mabazoncedisa. Nathi bethuna funeka siziqonde xa sisilela, xa udinga ukuncediswa. Ilinjani ke eli lethu ilima laka-2022? Kukuthi yazi mna into endirhentyelayo yinto yokokubana andinalo ulwazi kwinto ethile. Uyakwazi ke uqala usibhalele nathi apha bethuna kumacici ethu onxumelelwano, usibuze uba ndingabheka kweliphi na icala. Ngoba noba asikho kwindawo kuyo sikwazi ukunceda ngokwethu, siyakwazi ukukhombisa nabanye abantu bayakwazi ukukhombisa. So xa uspring cleaner ucinga imiba yakho yezimali, zibuze into okokubana ndinazo na izakhono okanye ndidinga ilima. Ayikho mbi ke, ayilohlazo into yocela uncedo, ayilohlazo tu into yocela ilima bethu nani. Okwesithathu, kukhona le nto kuthiwa zimpungutye ezincinane, little foxes. Sizithethile ke bethu nana ezi zinto kakhulu kwiziqendu ezimalunga nohlahlo lwabiwo lwemali esiqale ngazo ezoncoko ecaleni kwalo nyaka bethu nana. Kaloku impungutye ezincinane zizi zinto ezikurhintyelayo, zikurhenya apha ezithendeni uthi wena uzama ukuqhubeka wenze into obona uba ziza kuphilisa, obona uba ziza kukhulisa, zona zifike zikutsalela emva kancinci kancinci. Ndithetha ngezaa zinto ziphaa kwi-bank statements bethu nana, ezaa zinto zimali ezincinci. Sewulibele noba wawuyithethele ntoni i-subscription ethile okanye ezaa debit zincinci, awuziboni, kuqhubekeka inyanga awusakwazi nokleyima ii-refund zakho. Njani 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 sasiyithethile bethu nana le nto. Inkulu le nto yokubana rhoqo uhlale ujonga i-bank statement zakho. Wena wafaka amagama akho ejimini, usaya phofu ejimini, wena ubhatala i-Wi-Fi, i-Wi-Fi engaka uyayidinga uhlala wedwa u-unlimited, kunyanzelekile ubepho. Senditsho zizinto endizenza imizekelo ezi zihlobo. Xa uthatha umtshayelo wakho ne-feather duster usenza i-spring cleaning sezimali zakho uba ukhe uzibhenxe, ukhe uzijonge. Sizawuphela ke ikota yesithathu yonyaka ngoku, i-pension ne-providence ne-retirement funds zizawukhupha i-statement. When undown, usazazi uphofu ukubana u-investe entwenini, imali yakho yomhlalaphantsi ityalwe entwenini, ilungile na le nto imali yakho etyalwe kuyo, ingqamelene na neminyaka ukuyo, kwaye uyayazi into yobana ubhatala malini ngaba kwaba bantu bakutyalela le mali. Ukhe wazijonge esa statement, uyakwazi ukuzifunda okanye udinga ukrweca umntu ozokuncedisa akufundise uba uzijonge kanjani na, akuqondise futhi into okokubana kule economic cycle kukuko. Ndithetha bethu namna ngabantu abenza i-spring cleaning, umntu ophethe i-feather dust, umntu ophethe umtshayelo, ubufuneka uzikhumbuze pha kwisiqendi 27, 28 and 29. Sangena kakhulu kwingcombolo yale nto. Kungedalanga ke bethuna sathetha nange-RSA Retail Savings Bond, sakunika into yokokubana la mbuzo kuthanda ukubuza uba imali yam ndiyibeke phi na, mhlawumbi iyintoni na nge-retail savings bonds engakulungela wena. Kukuba kaloku phaa kunikwa ii-rates ezigaranteed iminyaka emibini, iminyaka emithathu, iminyaka emihlanu. Kwaye sacacisa nento yokubana uboleka urhulumente woMzantsi Afrika imali yakho ukuze yona akukhulisele, ayibuyise ngeza interest rates zibhaliweyo phaa kwiwebsayithi yabo. Uba ke ubuphosiwe seso isiqendu njengoba nje uphethe i-feather dust, uphethe umtshayelo ngale weekend yokugqoxa, okanye kusaqala le nyanga kaSeptemba, ithemba lisekhona, usenokwazi ukulungisa ukuba yindaba ofuna ulungisa kuyo le yokutyala mali ngokufaka imali yakho kwi-RSA Retail Savings Bond. Bethuna andisebenzeli treasury, andiba-advertiseli, into kunayo yindawo le abantu abaninzi abayisebenzisileyo kwakunye nezitokfela nemigalelo yabo futhi. Kuqala uSeptemba nje, inyanga yethemba, inyanga yespring eyomsintsi, sizawubanda yona incoko ke engena kwingcombolo malunga nendlela onokuthi wena ukhathalele ngayo abo baxhomekeke kuwe. Sewulungiselela umhla apho ungekhoyo, kuba kaloku siyayazi ubana kukho isithetho sesilungu esithi into ezimbini eziqinisekileyo kukufa komntu nokurhafa komntu. Ngoko ke ezokurhafa bese sizithethile futhi ne-provisional tax season seyivulile ngoku. Ngoko ke funeka uqiniseke into yokokubana ngale nyanga kaSeptemba kubuzwa uvala kumathotholo nasethi TV ni kwi media yonke kuthethwa nge Wills Month, kuthethwa nge Wills Week. Sizayithetha ke ngesiXhosa, sizawupapasha xa zezilungile iziqendu sezikhona uba uzimamele. Sizawuba khona apha kwi podcast, sibe khona na ku YouTube. Sasifaka ngesiXhosa, sisifake ngesilungu kuba kaloku njengoba inyanga yokuqoqosha yokususa i-dust, uthuli, yokukoroba inyanga kaSeptemba, inyanga yokutshayela, sitshayelisisise, kubalulekile into yokubana sixhobisane zihlobo ngendlela apho sinokuthi sikhusele, sincede iintsana, abazali bethu kwakunye nabo sihlala nabo baxhomekeke kuthi, ukuze mhlasa lifulathele eliphakade bangasokoli, kuba kaloku sinako ukulungisa into ezithile ngokwasemthethweni ngoku sisekhoyo. Ncoko ke ezo zintathu esizawuba nazo uqalela apha kule nyanga kaSeptemba, inyanga yethemba, inyanga yomsintsi, esizawuxhobisana ngakumbi. Uyonwabele ke ubuze mamela nge-weekend esisicendu, ujonge amacece ethu onxibelelwano kuba sisizawubhengeza nezinye izinto ezizayo ezinomtsalane eziza kwenzela umdla. Ukuba ke uyafuna ukunxibelana nathi, khona iWhatsApp line yethu 072 650 7641, kwakunye newebsite address yethu epokothweni.co.za. uyakwazi nokusibhalela kumacece ethu onxibelelwano kuFacebook, kuInstagram, kuTwitter @epokothweni. Sabonani ngexesha elizayo. Enkosi.